zmusicafrica.com.
Junior de Kano Kupa Chakala Bumba Vena Mayangu. Yeah. But Junior de Temuisha Manone. Yeah. Tamona Jila Paganine. Oh, I mean. Alite Musha Figa na Ipu. Ganijira ni pima na jipu. Jamushini shasha sumana dipu. Mutimura kuko tunti la kuriziku. No mane takude manone. Kuli pira kwa kutiunine. Ale kwela fya ikila bambi vanina. Junior alite mwama yango baby. 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 Walike shubaka pakona kamebo. Lake na kari joina yango. Avena mesi kuchila toko. Gaoba bukinga kufu wake bulongo. Papa social media ima influencer. Mutie momo bachitira oda. Godina booking finish inachipwa. Kukishungulusha paka wafika. Junya tila fe yango ya chikata. Chikulu destination ina ufika. Techipe chifu waiko kuchilungisha kuchini. Na feno service lesi fresh. Junya litemwisha manone. Yeah. Tamona jila paka nine. Oh, I mean. Alite musha figa na ipu. Gani jira ni pima na jipu. Jamushini shasha sumana adipu. Mutimura kuko tunti la kurizipu. No mane takude manone. Kuli pira kwa kutiunine. Ale kwela fya ikila bambi vanina. Junya alite mwama yango baby.
Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby.
No musonko no road taxi. Kwenda no shita gas. Uwa yango taluwa location. Yala kusanga chikuru padi kasete. Murusa kemi otoka banineshi. Bama gai gai yuvali shishiveshi. Nangu mafula kale wadi. But still moshire ndayama. Junior bakamba. Alite mwayango. Kaiye na kukufisha fyo wadi pila wae. Yeah. Na moto katete ashtefi. Ne ikonomi. Yeah. Junior alite mwisha manone. Yeah. Tamona jila paka nine. Oh, I mean. Alite mwisha figa na ipu. Gani jira ni pima na jipu. Jamushini shasha sumana adipu. Mutimura kuko tunti la kuriziku. No mane takude manone. Kuli pira kwa kutiunine. Ale kwela fya ikila bambi vanina. Junior alite mwama yango baby.
Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby. Alite mwama yango baby.
Ama kurupi. Ema yango baby.
zmusicafrica.com.
Ama yango baby. Ugushungulu shoku shungulu shapaka wafika.